ngoba zamashinga lapha ngakhele khona. Hey ubukale masikanda usufana nini tete dlala ngedlule wena. Kubuka George impuka ngilanda phansi enkanda neyazwe bakwetha usufa madoda kali nayo ukhabazela ukhona hey nayo skin ukhona. Awusoyi shayikana ngempela bafana. Zintingane zabantu weba kwethu zintimbazo emhlabeni emhlabeni kodwa ngizasithini weba kwethu. Ah kodwa ngilawuza kuyinkinga emhlabeni ngoba hayi hayi zinto lezingane phela. Weyibona ukuthi zinto mngani wami zinto phela lezi. Hey, call me when you're down. Pick up my phone. Don't stress me. I'm not calling. I'm not calling. 'Cause I'm blue. So callous.